ladies, dive into the heartbeat of the future with the Uprising Female playlist on Mdundo. Elevate your mood with the sounds of upcoming artists bringing fresh beats and unstoppable energy. This brought to you by Chrome. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, not for sale to persons under 18 years.
Jay was like that. Mapenzi tu nimepaga wa hamju ya kila mara ananifanya silali na muwaza yeye tu anaiweka roho yangu juu ana utoto tu sema uzuri ananipaga asali mina ilamba tu na penzi letu ni kama suna na ulizi kama suma hata akinuna bado napendeza mchumba mkimuona nani chuna usinione huruma chamtuliwa na mtu kutu yake chuma basi mwameni na mpena sawa 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 mwameni na mpena yes sawa. Peshe naingia sina akili ya kuchange idea apo apo nimemng'ang'ania apo apo nimeshikilia na visa korogwinyo mtaumia na kwa hakika haya mapenzi kusema kweli yataniua kwa hakika haya mapenzi kusema kweli yataniua na penzi letu ni kama suna na ulizi kama suma hata akinuna bado napendeza mchumba mkimuona nani chuna msinione huruma chamtuliwa na mtu kutu yake chuma basi